Temuri.
Wanji.
Wala msaja mkuu nga tambla sine chikalu bulungi nyo. Pepepe.
Wanji.
Tawari chiri.
Mumikiriso kumare baga kumfuma. Onyereze mumpiti wa msaja lwampale. Nimbulula bogendo matizoli mulungi wa face ndira butafu. Osalaganye bigambo kyemuti rendiki usesobolera kye wavoye ende kuzepali kyaba kukyabali bakweyinuza tokusula wonna kumira munanenye ebyamambo mbitadde mu kkubo nesebo omuntu aweebuula gwatama atoteebereza osirike bano bagenda anyumiza eri nga bagenyi
omwami oyo bwasiba ebikalu olowooza ayina nekyasobola.
Kati abadde nenyo byasambuza okola kikosi bogeye ngulu ndira nkutadde mu ndongo enesunwa endeera etuleka zikerereko luno olabye okimanye omuntu gw'otakudde bwe sigendeka nnyumba n'onnemererwa
okyovumavuma abantu nakutumye n'erinnya obeeremu awufuye gwe
ndira butafa
ne wendiba nkusanze n'omulala nja kukuyita ndiriira mulabule nti oyo
ndira butafa
sindika nja kulituvumya ekimala nange nkubatiza lino n'oliwulira yitamu
ndira butafa
kamunyisa amawulire ekyalo nti oyo gw'olaba abigula takukwiranya
yoli ndira butafa.
BMS Records.
Ndira butafa gw'ogenda onaawuza entalo n'okwewaana muvumya anankolaki nze otakulanga okimanyi nja kukwanika nakoowa bampalalira temunnenya obusungu bundi bubi bannanga omukazi akyokoosa ye gw'oli muntu wannabakyatayina nsonyi okunyumya ebyekigwenyufu omuntu ono abuzaabuza abantu nga tomumanyi bw'omulaba atomeza atukula kungulu wano bisaanyiza ebimufuula omukazi teyagabana ate nja kuwabira otuliwe okwefuula ky'otoli kuba gwannaggomola nsasira abasajja b'otayiza bayiwa ennusu basaba obasisinkane kigira okudduka ewasenga ye wali weeyuna ng'omanyi bigwayo buli nnagala alesonga kalonyirira olaba odi byovuma abantu ndira butafa mbakulu yadduka yoonaalabye mpawe kyayina songa kale anyirira abadde tannamumanya kekakisankulabula ekyo kyangwe takukwiranya
okyovumavuma abantu nakutumye n'erinnya obeeremu awufuye gwe
ndira butafa
ne wendiba nkusanze n'omulala nja kukuyita ndiriira mulabule nti oyo
ndira butafa
sindika nja kulituvumya ekimala nange nkubatiza lino n'oliwulira yitamu
ndira butafa
kambunyisa amawulire ekyalo nti oyo gw'olaba abigula takukwiranya
yoli
ndira butafa.
Njogeddeko ndowooza nafuna mukumpisa abadde mukoko okuwalampa abantu ye muyombi atagambika yalabye abantu bakuna abavumye n'awalabula abadde yeewonya okubulwamu atulira nti fala naye kampuwazo tutiisatiisanga nafuuse w'amawulire kanga bunye ekyalo kino nti oyo ndira butafa yoowa bwe nkomaawo n'embaaki nakapanka wakuno mmaze mubimwatulira yenze kazibwe kapayimba nendowoozesa abaagwa ebyokubaloga ndira butafa nkulonkomya onveeko oli kiddamu ndi yatula ebirala ne bw'oli bw'omuluka guli ndiyita ndira butafa bamanye b'oli kyetere
okyovumavuma abantu nakutumye n'erinnya obeeremu awufuye gwe
ndira butafa
ne wendiba nkusanze n'omulala nja kukuyita ndiriira mulabule nti oyo
ndira butafa
sindika nja kulituvumya ekimala nange nkubatiza lino n'oliwulira yitamu
ndira butafa
kamunyisa amawulire ekyalo nti oyo gw'olaba abigula takukwiranya
yoli ndira butafa
okyovumavuma abantu nakutumye n'erinnya obeeremu awufuye gwe
ndira butafa
ne wendiba nkusanze n'omulala nja kukuyita ndiriira mulabule.
Mumikiriso kumare banga.